mera mutembei. Agambye tefumbirwa mutembei. Wangobarwa mutembei. Sayagala kuba mutembei. Omulimu gwange mutembei. Tonchaya mutembei. Tambula nyeyo nga nsaba nti nkusange. Nonye engeri gye nkutuukako nkikugambe. Bankola nnyo nnyo lusi mande tusande. Ofuna chansi nondabako bamukambwe. Katirava eri after money. Omukwano mutuufu gwafa. Laafu yakyuka practical. Bwe guyita dotojja. Ontwazo musujja. Wachi bondo jinga. Katono kemfunye guwa ulika nji guwa. Onjaye malaika. Omwana njaero mutembei. Agambye tefumbirwa mutembei. Wangobarwa mutembei. Sayagala kuba mutembei. Omulimu gwange mutembei. Tonchaya mutembei. Buli muntu asaana mukwano. Obwavu si butamanya mukwano. Ebbanga ligenze ngongobaganya. Kati giweze emyaka etaano. Emonabona nyera nkuwe. Akatono kekozera nkuwe. Gwa kasima era nkuwe. Sima kau. Katirava eri after money. Omukwano mutuufu gwafa. Laafu yakyuka practical. Bwe guyita dotojja. Ontwazo musujja. Wachi bondo jinga. Katono kemfunye guwa ulika nji guwa. Onjaye malaika. Omwana njaero mutembei. Agambye tefumbirwa mutembei. Wangobarwa mutembei. Sayagala kuba mutembei. Omulimu gwange mutembei. Tonchaya mutembei. Tambula nyeyo nga nsaba nti nkusange. Nonye engeri gye nkutuukako nkikugambe. Bankola nnyo nnyo lusi mande tusande. Ofuna chansi nondabako bamukambe. Omwana njaero mutembei. Agambye tefumbirwa mutembei. Wangobarwa mutembei. Sayagala kuba mutembei. Omulimu gwange mutembei. Tonchaya mutembei.